manje ukhona indaba elisemqoka ngenye indlela engicela ukuthi sikhulume ngakho. Ukucela sivula ku-Exodus isahluko 20. Ku-Exodus isahluko 20. UNkulunkulu wakhuluma onke lawa mazwi wathi nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yobugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo nomfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi waboyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzele umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. UNkulunkulu wathi singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ungazenzeli isithombe esibaziweyo nomfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nowokusemhlabeni phansi. Ungazikhonzi, ungazikhothameli. Mina uJehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi waboyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. Ngiyathemba sizwile umyalo kaNkulunkulu wokuqala futhi okuyindikiti yendaba. Indikiti yendaba ukuthi sikhonza bani. Ubani onguNkulunkulu wethu? IBhayibhelike liyasho uNkulunkulu washo ukuthi ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Uthi uNkulunkulu onomhawu. Uthi kanti uthi izono zaboyise zabazali ngamanye amazwi uhambela kubantwana kuze kube isizukulwane sesithathu nesesine kwabamzondayo. Kodwa kulabo abamthandayo uthi uyababusisa izizukulwane ezi izinkulungwane. Bazalwane, le ndaba akusiyo indaba encane. Uma sikhonza abanye onkulunkulu, uma simsheba uNkulunkulu nabanye onkulunkulu, iBhayibhile yasitshela ukuthi siyazilethela thina isiqalekiso kanye nabantwana nabazukulu bethu. Kodwa uma simthanda uNkulunkulu, simkhonze yena yedwa, siyazilethela isibusiso thina nabantwana kuze kube isizukulwane eziyinkulungwane. Ingakho namhlanje sibona abantwana bakwa-Israel babusisekile. Okuningi nje abakwenza abakuthintayo nje kuyabusiseka, abakuphathayo nje kuyabusiseka, bayaphumelela ngoba okhokho babo babemthanda, babemkhonza uNkulunkulu. Manje ke ingakho bazalwane, le ndaba isemqoka ngenye indlela. Usemqoka ukuthi sibukusise ukuthi siyamkhonza uNkulunkulu yena yedwa, noma siyamsheba, siyamhlanganisa nabanye uNkulunkulu. Cela sifundeke la ku-Deuteronomy 18 verse 9. Ufundeka kanjena ukuthi nxa usufika ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu udabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbuli noma ohlola imhlola, noma wenza imlingo noma umlumbi, noma wenza iziphonso noma obula emadlozini, noma umthakathi noma umlozikazana. Ngokuba ilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezo zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Cela bangani bami, cela nithule umsindo manje, alright? Cela nithule umsindo. Deuteronomy 18, sukela kuverse 9, lapho sifunde khona. Manje uNkulunkulu washo kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi akufanele behambe ngokwezindlela lalezo zizwe ezaziphila eKhanani. UNkulunkulu wathuma u-Israyeli ukuthi angene kuleso sizwe aqede ababulale bonke izizwe zonke. UNkulunkulu wababhubhisa ngoba babehamba ngazo lezi andlela eziyisinengiso kuNkulunkulu. Manje ke wabaxwayisa ukuthi, uyasixwayisa ke nathi ukuthi singahambi ngazo lezi andlela. Manje ke nizwile ke kuningi okukhulunywa la, kodwa ngicela ukuthinta nje okodwa le ndaba yokuxhumana namadlozi. Lokho kuyisinengiso kuNkulunkulu. Manje ngicela ukunichazela ke ngoba abanye bayadidwa ile nto. Idlozi akusiyo umuntu wakini ongasekho. Idlozi ngesiNgisi, uma ufunda iBhayibhile lesiNgisi liyasho ukuthi a familiar spirit, kuchaza umoya noma idemoni elizenza kungathi kungumuntu wakini ongasekho. Akusiyo umuntu wakini ongasekho. IBhayibhile yasitshela ukuthi uma umuntu ehamba emhlabeni uya endaweni ezodwa phakathi kwezimbili. Uya eparadisi noma uya eHades. Umoya wakhe uya ngakhona, akusekho la emhlabeni, akusazuli la emhlabeni. Kodwa okusalayo la, kusala amadimoni. Amadimoni akhona vele la, ayabuka, ayabona, ayakwazi ukuzenzisa. Manje ke nansi inkinga ke, uma umuntu wakini vele ube ngumuntu oxhumana namadimoni, amadlozi, lamadimoni azomlingisa. Bese azomlingisa, angavela ngisho kuwe, abonakala kuwe athi ngihlabela, ngilambile, kodwa akusi umuntu wakini, kuyidimoni elizenza kungathi uye. Siyakuthola lokho futhi masifunda encwadini kwabaseKorinte isahluko seshumi. KwabaseKorinte isahluko seshumi verse 14. KwabaseKorinte wokuqala isahluko shumi verse 14. Kaloku obe bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. Ngikhuluma njenga kwabahlakaniphileyo, qondani engikushoyo. Isitsha sesibusiso esisibusisayo asiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na? Isinkwa esiyihlephulayo akusiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? Ngokuba isinkwa sinye thina esibaningi singumzimba munye, lokho thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Bekani u-Israyeli ngokwenyama. abadla imhlatshel lelo abasibo abahlanganyela nealtare na ngakho ke ngithini pho ngithi ukuhlatshelwe isithombe kuyinto na nokuthi isithombe siyinto na kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni kabakuhlabeli uNkulunkulu kepha angithandi kuba nibe nenhlanganyelo namadimoni ningesiphuzi isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni ningeluhlanganyela itafula lenkosi kanye netafula madimoni kumbe siyavusela inkosi ulaka na kanti sinamandla kunayo na amanye amazwi sikufundayo ukuthi labo lokho kuhlatshelwa ngabezizwe abakhonza izithombe amanye amazwi nalabo abakhonza amadlozi bahlabela amadimoni abahlabeli uNkulunkulu labo abakhonza abanye uNkulunkulu bayakhonza empeleni amadimoni bayahlabela amadimoni manje uma kuthi siyakwenza lezo zinto uma senza imsebenzi senzela amadlozi siyavulela amadimoni indawo emzimbeni yethu nakubantwana bethu ingakho uzothola ukuthi okufanayo ke nokuya enyangeni abasebenzisa uthi okhulunyelwayo kwenza okufanayo sekukaningi ngikubone mina hlangana nabantu ababekwenza lezo zinto ababenyangeni emva kwalokho sebeyaqala ukuhlushwa ngamadimoni munye waye enyangeni watholela ingane yakhe umuthi ingane yakhe yangenwa idimoni silala phansi yenza njengenyoka phansi kwaba kubi impela nje omunye usisi naye wayethole umuthi wayeseqala ukubona amadimoni amhlupha waze walahla lo muthi wasihlukanisa nalokho kwaba ilapho nje kwamyeka bazalwane lento akusindaba encane kwindaba enkulu ngoba kuyasilethela ukuhlupheka kuyasilethela isiqalekiso uma sikwenza lezo zinto isitha amadimoni usathane ungumkhohlisi uyafisa ukukhonzwa kodwa akasiletheli okuhle ngoba uza ukubhubha phela sifunde kuJohane kukaJohane 11 verse 10 isela kalizi kungekogweba nokubulala nokubhubhisa mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho ukucicima lamagama akhulunywa inkosi uJesu ngingumaluso omuhle umaluso omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe bese liyasho la ukuthi ngize ukuthi babe nokuphila babe nakho ngokucicima to 10 ya angiboni njengamanje leyo ukuthi khona la ya 10 verse 11 uthi ngingumaluso omuhle kodwa kukhona nalapho kusho khona ukuthi angiboni njengamanje ukuthi ngize ukuthi babe nokuphila babe nakho ngokucicima manje abanye ke bayadideka izweni landaba abanye bayadideka bayacabanga ukuthi uJesu uyidlozi labelungu angithi nake nakuzwa besho kanjalo yebo bathi uJesu uyidlozi abelungu kodwa uJesu akasiye idlozi abelungu okokuqala uJesu akazange abe umlungu akazange abe umlungu abelungu angithi baqhamuke eYurophu inkosi uJesu waye indodana kaNkulunkulu kwaba kuhle nje ukuthi umama kaEsther wanifundela le ndaba angithi uMaria ube intombi nto kazange abe nendoda kodwa kwangena umoya ongcwele kanti ke umoya kaNkulunkulu kwangena kuye wayesezala umntwana inkosi uJesu umehluko wenkosi Jesu ukuthi waprofetwa sukela ekuqaleni kuGenesis 3 abantu bonile uAdam noEva bathenjiswa ukuthi kuzofika ozalwe osifazane uzoxoboza ikhanda lenyoka uzohlula usathane. Waprofetwa kuIsaya nasendaweni eziningi, kodwa uma ufunda kuIsaya uyathola ukuthi bekani intombi ikhulelwe izozala indodana. KuIsaya, Isaya 7 noma 8 kukhulu ukuthi ngizoyibona ngule nje khona. Ikhona la kuIsaya ngazi 7 8 noma 9. All right. Verse 6 alisho gele yo yethombi, kodwa ikhona nayo la, kodwa kuverse 6 ithi kokuba sizalela umthwana siphiwe indodana umboso yakuba semahlombe akhe negama lakhe liyakuthiwa umluleke omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade inkosi yokuthula umbuso yakuba mkhulu ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi kaDavide nasembusweni wakhe. Kusho ukuthi ke isiprofeto-ke esasho ukuthi uyokuthiwa ukuthi unguNkulunkulu uzoba uNkulunkulu, angithi nezwa nengelozi lathi mqambeni ukuthi unguJesu ngoba uye uzosindisa abantu bakhe ezonweni zakhe. Bese kuyasho ukuthi uNkulunkulu onathi Emmanuel, igama lakhe liyokuthiwa ukuthi u-Emmanuel, okuchaza ukuthi uNkulunkulu onathi. Onaku uIsaya 7 verse 14 kalokho inkosi uqobo uyakunika isibonakaliso, beka intombi yakukhulelwa izala indodana ibizwa igama layo ngokuthi u-Emmanuel, okungukuthi uNkulunkulu unathi. Yezwa indaba, inkosi Jesu waye nguNkulunkulu oweza emhlabeni. Uma sifunda kuJohane, kuJohane wokuqala siyathola ukuthi ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu, waye naye uNkulunkulu futhi wayeyena uNkulunkulu. Yena lo wayekhona ekuqaleni nguNkulunkulu, konke kwabela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga ngisho kodwa kukho konke okuveleleyo. Ngamanye amazwi uLizwi umdali wezulu nomhlaba. Bese verse 14 ithi uLizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengozelwe yedwa kuyise egcwele umusa neqiniso. Ngamanye amazwi umdali wezulu nomhlaba waba inyama wakha phakathi kwethu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uqobo oweza emhlabeni ngaye inkosi Jesu. Uma simkhonza uJesu siyamkhonza uNkulunkulu. Uma ufunda ke uzothola izindawo ngisho la emavangelini lapho uzothola abantu babemkhothamela khona inkosi Jesu. Ngisho uThomas wathi, "My Lord and my God." Angithi, "Nkulunkulu wami, Nkosi yami." Ngamanye amazwi, inkosi Jesu akazange abe umuntu njengokhokho bami, njengokhokho bakho. WayenguNkulunkulu ongazange abe nendoda ongumuntu ubaba ongumuntu sorry wazalelwa umoya kaNkulunkulu ongangena kuMaria wazalwa ke omunye umehluko ke ukuthi iNkosi Jesu akazange afe ahlale thuneni kodwa emva kwezinsuku ezintathu wavuka kwabafileyo idlozi lavuke kwabafileyo lutho idlozi umabathi bayakhonza amakubo bakhonza abantu abafileyo kodwa ngintshelile ukuthi idlozi akusiyo umuntu wakini umuntu wakini uma ufunda kahle uzothola encwadini kaLuka sithola indaba yesicebi esemalangabeni wakhala wathi baba Abraham thuma uLazaro ayo bakhuza abafowethu ukuthi bangezi kule ndaba ngoba ngisekula hluphekeni la wanqatshelwa ukuthi uLazaro abuyela futhi ke waze wacela ukuthi uLazaro amlethele isiconsi lamanzi nalokho wanqatshelwa kodwa esikubonayo ukuthi kwayena wayengeka kwazi ukuphuma la kwalasha abuyela emhlabeni ayokudla umancishana lapha emhlabeni umuntu wangalena akayi umuntu osemalangabeni esihokho ngeka kwazi ukuphuma azodla umancishane la emhlabeni kanti umuntu oseparadisi usematafuleni lezulu akahaheli umancishane niyezwa le ndaba akalambile owalapho izindawo zimbili lapho siyakhona uma sihamba la emhlabeni siye paradise noma hades asiseko la emhlabeni kodwa nansi indaba elibuhlunguke ukuthi abantu abaningi bayakhohliswa amademoni abizwa ngokuthi amadlozi bese bathi sikhonzeni benza kungathi abantu abangasekho bese abantu bayakhonza bona bethi bazothola inhlanhla emadimoneni babe bathola kodwa yini isiqalekiso nansi indaba elibuhlungu bathola isiqalekiso abathola ukuphumelela bathola isibusiso ngoba isibusiso sitholakala kuphela enkosini uJesu ibhayibheli yasitshela ukuthi ngaye kuzobusiswa ngisho abezizwe bazothembela kuye kodwa uma simlahla inkosi uJesu sibambela kubantu sithi sibambele kubantu bakithi abangasekho kodwa kwabona ubuhlungu ukuthi kaningi kwabona babehlupheka kwabona abazange basenze lokuningi besaphila manje sithi bazosilethela inhlanhla sebehambile kanti asazi ukuthi asikhonzi bona sikhonza amadimoni kodwa uSathane sukela ekuqaleni iBhayibheli yasitshela ukuthi ube ngumbulali ube ngumkhohlisi ube ngumqamba imanga iBhayibheli isho kanjalo uma ekhuluma amanga ukhuluma ulimi lwakhe iBhayibheli isho njalo manje nansi indaba elibuhlungu-ke ukuthi abantu bethi bafuna impumelelo bayakhohliswa ngamademoni bewakhonze esikhundleni sokuthi babusiseka bathola isiqalekiso okubuhlungu ukuthi hhayi nje abasitholeli nje bona kodwa basitholela abantwana nabazukulu kuze kube isizukulwane sesine bazalwane kodwa nansi-ke indaba elimnandi indaba elimnandi-ke indaba yenkosi uJesu oweza emhlabeni wathwala isiqalekiso waba isiqalekiso iBhayibheli isho njalo ngesikhathi efa esiphambanweni wafakwa iqele lameva ngithi ameva kuyisiqalekiso kwasona ngesikhathi umuntu ewonile u-Adam no-Eva zifundeleni kwasho ukuthi umhlabathi uzoqalekiswa ngenxa yokona kwenu selizoveza ameva namakhakhazi kuthiwani ya manje-ke inkosi uJesu ngesikhathi efa wathwala leso siqalekiso ukuze thina esikholwa kuye kususwe kithi lesiqalekiso ngamanye amazwi noma okhokho benu abantu bakini babekhonza amadlozi esizwile ukuthi kungamademoni uma mina ngiphenduka ngiphendukela enkosini uJesu ngame kungaphela leso siqalekiso ngegazi lika Jesu leso siqalekiso kungaphela ngami bese kungasadluleli ngisho kubantwana bami kubazukulu bami ngegazi lika Jesu ngingahlanzwa ngiphume esiqalekisweni bazalwane indaba ke leli elisemqoka kakhulu kodwa indaba elibuhlungu ukuthi kuyadida abantu abaningi amaningi bazama ukubambelela enkosini uJesu ngesandla esisodwa kodwa baboye bazibambelela emadlozini ngesinye isandla kodwa lokho akubayisi indawo kunalokho bayathola nje ukuhlupheka kanti uma sifunda ke la singathola ngisho ulaka lokho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nomhawu ufisa ukuthi yena ekhonzwa yena yedwa ke la sifunde ke kuyincwadi yezenzo isahluko 4 verse 8 khona ke uPetro edwele umoya ongcwele wathi kubo nina babusi bezizwe namalunga nqa nibuza zwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe kani makwazeke kini nonke izenzo 4 verse 10 makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa Israel ukuthi ngegama lika Jesu Christu wase Nazaretha enambethela esiphambanweni Ambusa uNkulunkulu kwabafileyo ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile yena uyitshe eladelelwa ini nabakhi esalaba inhloko yegumbi ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikezwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo ayikho insindiso komunye ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo bazalwane alikho elinye igama esinikeziwe angazi ke namhlanje ukuthi kukhona elinye igama olubizayo othembela kuyo Hlambe igama yomuntu ongasekho noma hlambe igama likaShembe igama yomunye uNkulunkulu baningi uNkulunkulu abathembelwa abantu abathembela kuyo oBuddha uBuddha ke uyisithixo ke impela ke eyenzwa ngezandla bakhona nabanye ke uNkulunkulu abenziwa izithixo kodwa ke nansi iqiniso imila Alikho elinye igama esinikeziwe phansi kwethunzi lelanga esizosindiswa ngalo. Kelo kugcina ke la ngamagama akhulunywa uEliya. Incwadi yamakhosi yokuqala isahluko 18 Last told ukuthi abantwana bakwa Israel nansi indaba elibhlungu bazalwane ba Izwane le ndaba elibhlungu uNkulunkulu wakhipha abantwana bakwa Israel ngezimangaliso eGibhithe wabadlulisa elwane elimbomvu elwandle libomvu behamba emanzi emhlabathini womileyo uma sekulandela kwasegibhithe bacwila bonke olwandle uNkulunkulu wenza isimanga ukuthi iminyaka ezu-40 akuganga ngisho iy'cathulo zabo uNkulunkulu wabanikeza ukudla ehlane okunele izinsuku zonke uNkulunkulu wenza izimangaliso Kodwa ke uma sebefika ezweni uNkulunkulu abanikeze wona nansi indaba libhlungu izweni nje indaba libhlungu sebeqala ukuthembela kuzo izithixo zalezo zizwe izithixo zabe zingakwazanga ukubasiza Niyezwe indaba elibhlungu bazalwane bami. Uma bemshiya uNkulunkulu bakhonza lezi thixo, uNkulunkulu wabanikeza ezitheni zabo kaningi. Kodwa uma sebehlupheka begcina sebekhala kubani? Begcina sebekhala kuye uNkulunkulu. UNkulunkulu efika ebasindisa ngendlela eliyisimanga, kodwa uma kuhamba nje iminyaka izizukulwane sebeyamshiya futhi. Wait, kumakhosi 18. Manje la indaba yenzeka ukuthi u-Ahab washada noJezebel umakoti wabezizwe. Uma sifika kwa-Israyeli ufika nezithixo zakhona oBhali. Abakwa-Israyeli sebegcina sebemkhonza uBhali. Ekumkhonzeni kwavaleka izulu iminyaka ezu 3.5. Uyiliya-ke wayesebizwa isizwe sonke entabeni yaseKarmeli. Kuvesi 30-ke uEliya wayesethi kubantu bonke, sondelani kimi, bonke abantu basondela kuye. Wayeselungisa i-altar likaJehova elalidaliweyo. UEliya wathatha Alright, sorry, bengifunde ndawana long. But asibuyela kuverse 21. UEliya wasondela kubo bonke abantu wathi, kuze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Uma uJehova enguNkulunkulu mlandeleni yena. Kepha uma kungubhali mlandeleni yena. Kodwa abantu kabamphendulanga ngazwi. Wayesethi uEliya kubantu, yimi ngedwa oseleyo engumprofeti kaJehova. Kepha abaprofeti bakaBaal bangabantu abangamakhulu amane namashumi ayisihlanu. Mabasinike izinkunzi ezimbili, bazikhethele inkunzi ibenye. 1 Amakhosi 18, sesila kuverse 23. Ibenye bayihlahlele bayibheke phezu kwezinkuni. Bangafaki umlilo, mina ngiyakuyilungisa enye inkunzi, ngiyibheke phezu kwezinkuni, ngingafaki umlilo. Nibizeni igama likaNkulunkulu wenu, mina ngibize igama likaJehova. Bese kuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo abe nguye onguNkulunkulu. Bonke abantu bathi lihle lelizwi. UEliya wayesethi kubaprofeti bakaBaali, sikhetheleni inkunzi, nilungise kuqala ngokuba nibaningi. Nibize igama likaNkulunkulu wenu, ningafaki umlilo nokho. Bayithatha inkunzi abayinikwayo, bayilungisa, balibiza igama likaBaali. Kwasekuseni kwaze kwaba semini nokuthi Bali siphenduleni, kepha akubhanga kakho izwi, nophendulayo wayengekho. Baxuma ngase-altari abalenziwe. Kwathi ngasemini uEliya wadlala ngabo wathi, memezani ngezwi elikhulu, noma enguNkulunkulu mhlambe uyazindla, noma ucezukile nje, noma usohambeni, noma ulele edinga ukuvuswa. Baze bememeza ngezwi elikhulu, bazisika ngowomese nangemikonto ngomthetho wabo, waze kwatshaza igazi kubo. Kwathi lapho selidlulile imini, baprofetha kwaze kwanikelwa kumnikelo wompupho ke wempupho popo pupo yeah pupo kepha akubhangwa izwi nophendulayo nonakekelayo uEliya wayesethi kubantu bonke sondelani kimi bonke abantu basondela kuye wayeselungisa i-altar likajehova elalidiliziwe uEliya wathatha amatsha ayishumi nambili njengomumo wezizwe zamadodana kajakobe ukwenza kuye izwi likajehova lathi igama lakho yakubiza ngo-Israyeli wakha i-altari namatshe egameni likajehova wenze umsele ngase-altari nxa zonke elingene namaseya amabili embewu wahlela inkunzi wayihlahlela inkunzi wayibeka phezu kwezinkuni wathi gcwalisani izimbiza ezine ngamanzi namathele emnikelweni wokushiswa naphezu kwezinkuni wathi kwenzeni ngokwesibili izweni walungisa inkunzi wayesethe abayithela ngamanzi ngisho ama inkuni baze bayithela ngamanzi kabili wayesethi kwenzeni ngokwesithathu baphinda ngokwesithathu amanzi angoboza ngase-altari nxa zonke kwagcwaliswa nomsele ngamanzi kwathi ngesikhathi somnikela ngomnikelo wempuphu uEliya umprofethi wasondela wathi Jehova nkulunkulu ka-Abraham ka-Isaac noka-Israyeli makwazeke namuhla ukuthi wena ungunkulunkulu ka-Israyeli nokuthi mina ngiyinceku yakho nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho ngiphendula Jehova ngiphendula ukuba labo bantu bazi ukuthi wena Jehova ungunkulunkulu nokuthi uphendukisela kuwe izinhliziyo wawusuwehla umlilo kaJehova wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni namatshe nothuli wakhotha amanzi asemseleni abantu bonke sebekubonile lokho bawa ngobuso bathi uJehova nguye uNkulunkulu uJehova nguye onguNkulunkulu uEliya wathi kubo bambani abaprofeti bakabali kungabaleki noyedwa kubo bababamba uEliya babehlisele emfundaleni iKishoni babulala khona wayesethi uEliya ku-Ahabi kuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu ngisayiqedela indaba kodwa emva kwalokho kwehla nemvulo vula ezulwini bazalwane nansi indaba uEliya wababuza ukuthi nibancika kuze kube nini uma uNkulunkulu engunkulunkulu ngikhonzeni yena uma ubala engunkulunkulu ngikhonzeni yena kodwa ningasabimancikancika nibambelela othixweni ababili bazalwane uNkulunkulu kwangathi angasisiza ke nathi ngoba le ndaba indaba elisemqoka ngenye indlela elisithinta thina thinta abantwana thinta abazukulu manje ke nansi indaba ke uma kuthi wena namhlanje wahlabeka enhlizweni wabona ukuthi hayi angenzanga kahle ngisho okhokho abenzanga kahle bakhonza amadimoni bengazi mina kodwa ngisimisele ukuphenduka ngisimisele ukuthi ngiphendukela kuNkulunkulu nansi indaba okumele ukuthi ukwenze kuhle ukuthi ukuvume lokho futhi uma udinga usizo ungeza kimi futhi emva kwenkonzo ungeza kimi ucele ukuthi ngikusize ukuthi ukhulume nangomlomo wakho ukuthi Nkulunkulu ngiyavuma isono sabokhokho ngisho mhlawumbe isono engikwenzile kwamina ngoba mhlawumbe ubusuba khonzile wabahlabela wadla inyama elihlatshelwa bona ukuvume lokho phambi kankulunkulu bese ke umcela uNkulunkulu ukuthi akuthethelele bese futhi usho ukuthi Nkulunkulu usukela manje Ngiyasihlukanisa naloko kusukela manje ngisimisele ukukhonza wena wedwa. Cela Nkosi ukuthi igazi lakho linhlanze ngisho ukuqeda lesiqalekiso kimi nakubantwana nakubazukulu. Bazalwane, indaba elibuhlungu-ke leyo ukuthi lento ingaletha iziqalekiso futhi kungaletha ngisho izifo. Ukhonza amadimoni kungaletha ngisho izifo, njengesifo sokuwa nesifo esinjalo. Izifo ngisho sokukhubazeka. Niyafunda uma sifunda iTestament elisha, siyathola ukuthi wayekhona umuntu wayengakwazi ukukhuluma. Angithi bekuyini idimoni ebelikuye. Bazalwane, ukhonza amadlozi akusizi, kuyasilethela nje ukuhlupheka, ngoba isitha uSathane namadimoni akhe banenhloso elodwa nje, ukubhubhisa nokubulala. Abalethi impilo, kodwa iNkosi uJesu weza ukuletha impilo sibe nakho ngokucicima, hayi thina kuphela kodwa ngisho abantwana nabazukulu. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, ngicela sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga uNkulunkulu ongubaba wethu onjengawe, osithandayo, ongathokozeli ukubhubha kwabantu, kodwa wasithumela indodana yakho ezelwe yodwa ukuthi izosisindisa. Siyabonga futhi iNkosi ngezwi lakho. Ushilo uNkosi Jesu ukuthi niyakulazi iqiniso, iqiniso yakunikhulula. Futhi ushilo ukuthi izwi lakho liyiqiniso. Futhi uma sikholwa izwi lakho, sikholwa kuwe, sizosindiswa. Nkosi, sizokhululwa ngisho ebugqileni, sizokhululwa ngisho eziqalekisweni. Futhi Nkosi, sikuzovula ngisho amehlo yezimpumputhe, labo babengaboni kuze kubona bebone. Sicela ukuthi nanamhlanje wenza leso simangeliso. Nkosi, uma kukhona abantu ababekhohlisiwe, ababekhonza abantu abangasekho, bengakhonzi wena, cela Nkosi ukuthi namhlanje kube usuku lokuphendukela kuwe ngeqiniso. Ebambelela kuwe Nkosi Jesu wena wedwa. Cela Nkosi wenze umsebenzi omkhulu, uqeda ngisho lezo ziqalekiso ezivela kubo okhokho ababekhonza, Nkosi, bengazi bekhonza amadimoni. Nkosi, sicela ukuthi usebenze ngaphezu kwalokho singacela noma singacabanga, hayi kuba kusifanele, kodwa ngenxa nje yegama lakho. Amen. Siyabonga.